Magic's anger on the beat.
Kama mzuke mekupanda kwanzia leo niite daddy. Daddy yo. And when I hit that spot, baby call me honey. You know me? Asali nitatiririsha, utaiponja kwa ndani. Vitendo na vipitisha, mambo yangu sifanyi gizani. Sakuni palama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Pata picha bila ntashikanisha ardhi na mbingu katikati nijenge puli ya mado baby girl utashawa na mado imagine shopping uende Bangkok itisha only night baby go down low go down low go down low my baby go down low go down low go down low I make you dance oh giddy 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 go down giddy 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 go down giddy 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 go down go down.
Sharata, picha linaanza shawaka, picha linaanza chachanganyikiwa, picha linaanza sharata. Wewe ni mie, amenikamata, kwa jinsi ninavyomwangalia, akinibatia, nami sitamwacha. Nyuma ananipa mineso, moyoni ananipa mateso, ukishwela mateno geto, mtamna beni gerezo, nakula kwa macho. Star girls in jazz. Ebuona. Wewe ni mie, amenikamata. Kwa jinsi ninavyomwangalia, akinibatia, nami sitamwacha.
Na rangi fulani ya kimanga, lugha rafu ya kitanga, sombia kapita na kanga. Nyuma figisu majanga, anamwona kungonya tena alivyoshona. Kumbuka makatuni wa kuchora Singida Dodoma, kitandani Sodoma, kiuno kama ni ukidondora.
Mwana watu sumye na gira, wasijeleta lefarika mpira. Chumba katu sijo kanzira, kashiko na ushizi nyutagira.
Mtoto yani mukiri mukire, mpaka nani shigiri shigire. Asa akilikidi ligire, yendo mama chibudi chibude.
Kwele mie, amenikamata, kujichinama muangalia.
Tu sexy yaman,
buje yaman.
Mungu ameumba apa yaman,
natamani nikaseme na yaman.
Tu sexy yaman,
buje yaman.
Mungu ameumba apa yaman,
natamani nikaseme na yaman.
Na mimi amezaliwa, ili mimi niwe nae. Maka sasa nimechanganyikiwa, maka jaje awe nami.
Mtoto yani mukiri mukire, mpaka nani shigiri shigire. Asa akilikiri gigire, yendo mama chivuri chivure.
Na mishu ya meza kwa
to make plans. Never would it. mimi mwanangu.
Ananza kucheza kidogo, ananza kugeuza yo kiuno. Shida zetu kupunguza uzito, ananza kusonga na mdundo. She can't resist it, ni kifungo. Chaki bile ana move is a hits bro. Sasa tumeweka bifu kando.
Finya 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 player, washa mote wake each and everywhere. Nataka ona kila mkono kwenye hewa. Yeah, tunaifanya tena. DJ tapa zali finya player, washa mote wake each and everywhere. Nataka ona kila mkono kwenye hewa. Yeah, tunaifanya tena.
I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn.
I got to
tumble
in time.
Say something
when you tilt up. I got to tumble in time.
Don't brakes when you push that back.
I got to tumble in time.
Left right, do it just like that.
I got to tumble in time.
Tight when you tilt up.
I got to tumble in time.
Pussy pin me one out.
I got to tumble in time.
Cheza tu kidogo. Cheza tu kidogo mama. Cheza tu kidogo.
Cheza tu kidogo.
The sound when I come around, lost you in the crowd. Feeling so lovely, I just wanna be right next. to you, honey. My love, my heart is for you only. Yeah, all on me, baby, all on me. Baby boy, you got me feeling so lovely. I just wanna be right next to you, honey. My love, my heart is for you only. Yeah.
Navuinama, navuinuka. Unanifanya mina meza mate. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mpaka mini date. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mina meza mate. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mpaka mini date.
She want me, all my pum pum, everybody love me. Kakanumba, Masanja Joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegezi, ni kubebe mbongoni. Nika nikudekezi Tunze kama moni
yeah,
Wakija wapotezi Ifanye kama uwaoni
yeah,
Kisha uniongezi Ulivofunza unyagoni
yeah,
Oh baby Asa dansi ni kone Uwaba mijo Ululu femi Oh baby Asa cheza ni kone Uwaba mijo Basi cheza na mimi Kiuziwa, sami mara sabini Uo mzungu, siachalewa Kependa chunga majini Kwenye ufungu, pareniwa Kumbate paridini Kwenye tundo, kama njiwa Uyo wangu nyoma kuti usini jena kibiriti
Asawe
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti Kobasi jilegezi ni kubebe mgongoni Kita ndani nikolezi kwa miuno ya kingoni Kisha nibembeleze nirudisha utotoni Weka mate nitelezi kama nyoka pangoni Oh baby asa dansi kitoko Oh wapane mcho
mekiti unieleze nini mama. Jamila lipo kakaanza kulia, oh na kushinda kuongea, hata mimi mwenyewe nikaumia kujiuliza kwa nini analia.
To S2. to the base of London and mid on edges. Is it?
Bossy. Bossy.
I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win my only, that's a shit. It's just my man, that's not what it is.
Baby pole pole, so tete tete, usije ntesha nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo, kera umefua pereke bila chambo. Wanapata tabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa tabu, paka maji, wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga, sijateleza nyanga nyanga, kiwako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga nyanga, sijateleza nyanga nyanga, kiwako nyanga nyanga.
Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupangua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako naujuaga mimi mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuinjo inatoa lazi situsumbu. Wanapata tabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa tabu, paka maji, wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga, sijateleza nyanga nyanga, kiwako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga nyanga nyanga, sijateleza nyanga nyanga, kiwako nyanga nyanga.
Jongo I'm kujain, tatezo manamba I'm vutain. Kama ni nyama amuwekai. Unafanya ni nabaki amzubai.
Ase tonight we are dunda.
Dunday.
Ase magialu ya dunda.
Dunday.
Ase tonight.
Tonight we are dunday.
Today.
Dunday.
Ase tonight we are dunda.
Dunday.
Ase magialu ya dunda.
Dunday.
Ase tonight.
Tonight we are dunday.
Oh yeah.
Tonight we go dunda.
Dunday.
Naga nyama umedunga.
Dunday.
Tonight we are dunda.
Dunday.
Ase tonight we are dunda.
Tonight we are dunday.
Sato magitha ni menge club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone nikana ita cup easy. Kwa ni mama, what's up bana. Nikamsho na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa you think I don't jua you. You can take my friend who njima do. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa ni kunua inkapeti. Tonight I'm bebe new kaki beti. This la lays maliza in me bana.
I say tonight we are dunda.
Dunday.
I say my girl we are dunda.
Dunday.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dunday.
I say tonight we are dunda.
Dunday.
I say my girl we are dunda.
Dunday.
I say tonight.
Night we are dunda.
Oh yeah.
Tonight we go dunda.
Dunday.
Tonight we are dunda.
Dunday.
I say tonight we are dunda.
Tonight we are dunda.
And enjoy the night.
Every day is a brand new day. Every time that I see your face, you're my everything and anything that I would ever need in this world. I'm so glad that you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my
You're mind. My queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go, yeah.
I'll never leave your side. Everything I need, yeah. You make my days bright, brighter than the sun and the moon. You're all that I live for.
my pumps. Girl, I come front, you're the one that I want. I can't go a day without my babe.
You're my
bend down and break your back. Pretty women talk you like a slut. Nataka nikupeleke nyumbani.
Mwingine ni daraja so makasi. Mama kiuno chako unavyo kizungusha kama kula. Na baki na kutamani sina budi. Na wewe ushajua nia yangu. Ndo maana najishehua na makusudi.
sugar.
When you are my love, you make my heart go.
You got me on in a pokona. Oh, and I know that you love me. Nakupenda sana. Yeah. Give me a lover. Me and you, nothing other. You the only one, baby, can you believe that? Whatever me, no give up. Oh, I. Girl, forgive me, nina poko. Me ready kwenda kwa wazazi mikupoza. Itati mwingine peke unatoza. Obaki na mi hata vyombo nta ozi. Minawe. Minawe. Minawe.
Minawe.
Minawe. Minawe. Minawe. Minawe. Oh, I know. When you love, kuna panda na kushuka, baby, let go. Take me slow, oh. Ata nina poko susutu, ne baby, let me know. Ooh, they wonder, not knowing how come you ended up with me. Daily, what a ponder. Eta sina kitu mbona bada upona me. Yeah, you, they make me go pose. End up on my rally when you doze. Oh, you kiss me on toes. Funga milango, si tu doze. Girl, forgive me, nina poko. You ready kwenda kwa wazazi mikupoza. Itati mwingine peke unatoza. Obaki na mi hata vyombo nta oza. Minawe. Toza. Funga milango situ doza. Girl forgive me nina poko. You ready kwenda kwa wazazi mikupoza. Itati mwingine peke unatoza. Obaki na mi hata vyombo nta oza.
No. Yo, yo, nimeshinda nikiomba kali kolabo. Miaka mingi ananiambia bado. Hata zisikia vibaya. Hata zisikia vibaya. Akanisho rudi studio. Ukota kado before you call Jones to be in your video. Hata zisikia vibaya. Nikam show, you just give me 1 year. I'll be rocking shows from the front to the rear. You gonna wish you gave me that chance, utalia.
Utaniomba lift in my private Lear.
Enye nukwa nimesikia vibaya. Siku hizi mindi unanyima na kola. Nimepanda be, nimepanda kwa. Wacha wasikia vibaya. Wacha wasikia vibaya.
Sasa mini don number one boss lady wasikia vibaya. Nimekuwa chini niki hustle daily na sina ubaya. Washikisha kama bebe sili. Na washikisha na manchefe baridi. Kuzidi ntazidi wazidi kusikia vibaya.
Wasikia vibaya. Wacheke na we wakutake mabaya. Kwangu kila laheri. Mungu wangu halali. Wakidan tafel nazidi hadi ulaya. Aha. Napiga luku na swag hadi retire. Najaza buku kwa denri begi ni fire. Nipate mwisho wa mwezi cheki ni wire. Napiga picha selfie kwa banki na sina haya.
Chema cha jiuza ni ya leo. Ni ya leo. Ni ya leo. Kuuza tutauza ni ya leo. Ni ya leo. Ni ya leo.
Nyole paka mafuta.
You kama pilot. Achini sishuki tena. Wakipiga mbea kama pilot. Wambie kwa kumi mwema. Ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie. Nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu ninganganie. Ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie. Nishikilie, nishikilie bema.
Party boss, yeah. And I boy got the game lock. Mpaka lini tawambia maisha London. Dealing with a boss and you know that. Ajubadilisha channel I'm the program. Saka, a girlfriend I'm loving your vibe. Hapa kame waka motokolo nana. Basi njo close kidogo, kidogo. Itupe lugo nito enjeve kidogo. Nipe joto joto. Baby nakutaka we sitaki nobody yes. Uyo fala jomulize we nani. Nakupa tam tam tumalize na makali yeah. Si sari yeah. Anai boy.
Nigirege you kama pilot. Chini sishuki tena. Wakipiga mbea kama pilot. Wambie kwa kumi mwema. Ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie. Nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu ninganganie.
Tena unisema, sitolia, maulana. Uwe
katika. Nina midadi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Mfuko nina mavumba, lungu nichili na sumta eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time, ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata, zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time, ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika.
Yale katoto kami kako ndingindi, kamekazika ndingindi. Nyuma mbwi kako mbwi mbwi, kana misifa shangindingi. Likavizia kitambo, leo kamena sachambo. Kapakia na mgando, kajegeje karambo. Kana michezo mboma nisindi mbali zombe. Nami nampatia zabuwa ni muogo ajangombe. Yani kana niko shaga ro o o o. Pagana si mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Bola, bola tembea. Yani siwezi kutembea. Cheche mena cheche mea. Yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika,
katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika,
katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, if you walk on my best, na my dude. One paka, one anita. Essa, when I'm boy, I just take it last day. One paka, one anita. Essa, now if you walk on my best, na my dude. One paka, one anita. Essa, when the boy, I just take it last day. One paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela, Rudy kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
aina.
Baby shot down,
Ainama.
Hey hey hey, onyesha ulivofunzwa,
Ainama.
Go down baby,
Ainuka.
Give it to them baby,
Ainama.
Hey hey,
shika ukuta,
ruksa kutunza. So sura so shepu, mini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila, she the best in my mind. Pamuto bakongo kabila, madongo lunya mila. And she so sweetie vanilla, she the best in my mind.
Oh oh oh,
nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, Rudy kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
Ainama,
mama,
Ainuka.
Let me show them,
Ainama.
Hey, 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 tonyesha ulivofunzwa,
Ainama.
Go down, baby,
Ainuka.
Give it to them, baby,
Ainama.
Oh, you got them, so to your call. I don't be much from the girls of all love. I think I get all that to call.
When I'm a girl, I'm a girl. I'm a girl. Sinarako gomba mi, sinarako goma, 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 goma. Ushanifanya mwege, sinarako goma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze, yani sinarako goma, goma, goma. Umeshanifanya mwege, sinarako goma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze, superwoman. Yani sina sentient, only man, that's my baby. Super, 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 superwoman. Seen a side chick on the main, that's my baby. Superwoman, super, super, super. Yeah, yeah. Yani zingi, wazungu wazongo Wasija kupandisha mchongoma Yani ringi, wazungu kebongo Uwambi ulipofika umegoma Asalala, chombo kinaelea wana onara Awajui kimeundwa, kipenzi Umanikamata, baka sina la kusema Sina la kugoma, goma, goma, goma Ushanifanya mwege Sina la kugoma, goma, goma Wache tu walipiga zeze Yani sina la kugoma, goma, goma Umeshanifanya mwege Sina la kugoma, goma, goma Wache tu walipiga zeze Superwoman Yani sina same chick, only me That's your mother, Super, 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 super Superwoman Sina side chick on the main That's you my baby Superwoman Super 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 Superwoman Can you see no side chick on the main That's you my baby Super, 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 super woman. Seen a side chick on the main, that's you, my baby. Super woman, super, super, super.